when you make us up my bumps like a ball, make me think get a tall and tough like a wall.
Techno.
I'm looking at you when you speak.
DJ Arika.
DJ Techno.
Go DJ, that's my DJ.
Banana, me and I all pass to the banana. Banana.
Sisi mwaga inje, isi majambo show. Mi dobo dobo dobo, kitu dobo dobo.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskia.
Kuli dandi ya matatu.
Techno.
Tuka chezo kwa matatu. Ona leo,
DJ Arika.
Hey my love, how so fly.
Nisha pita na kadem kape di mapengo.
Pelekena ring, pelekena ring.
Looking for the one, bitch, you looking at the one. I'm the best.
DJ Arika. Arika.
Alota, alota. Zimeshika, alota. Ay.
Sunajua tu ni nani.
Oya, 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 oya. Padre, tiki kwa zatezesha yu mko matini. Sasawa. Mi uneza nitaka telo, muneza nita kwako. Itilafu sako ina dea representing. Tumekuja kuja kupo kwa marunyaru. Tumekuja sapa na riko gang. Tumekuja kuchatisha, tumekuja kwa pele kanarie. Kabisa.
Itilafu sako ina dea representing. Tumechil kwenye belt na. Itilafu sako ina dea representing. Tumechil kwenye belt. Kia dinini ya manini ni kumedi.
Ando kini ya kimoyo.
Unajua tu ni nani.
Oya, 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 oya. Padre, tiki kwa zatezesha yu mko matini. Sasawa. Mi uneza nitaka telo, muneza nita kwako. Itilafu sako ina dea representing. Tumekuja kuja kupo kwa marunyaru. Tumekuja sapa na riko gang. Tumekuja kuchatisha, tumekuja kwa pele kanarie. Kabisa.
Itilafu sako ina dea representing. Tumechil kwenye belt na seti. Kia dinini ya manini ni kumedi. Oya, oya, oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogini ya kimonyeski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke nari yang manjege wa sinilandi. Hakuna nari wajashash na radi. Venye miudinya track walidhani hini pongi ya. Kaze, kaze brayo mpenda manyonyo amechil tu kwa base. Konyagi gaju kasi do hatu chase. Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheke ya kina linda.
Oya, oya.
Doba zade makufu.
Oya, oya.
Sako ni hitilafu.
Oya, oya.
So seki zoma paja tuka.
Oya, oya.
Hitilafu sako ina the area representing. Tumechil kwenye belt tunaseti. Sia tinini ya manini ni kumedi.
Mbogini ya kimonyoski.
Oya, oya, oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original hawengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Hini mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo, aiman shika lejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mburuga na ashanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoski. Itilafu sako ina the area representing. Tumechili kwenye bez tunaseti. Sia timini ya manini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya, oya, oya. Ati hapa tunadama na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogini ya kimonyoski. Mbogini ya kimonyoski.
DJ Techno.
Si uradi nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy. Na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow nilikuwa jam levy. Ish too crazy kukumbuka siwezi. Nilijigeto mju ya bed nimeplex. Simasoni mangire zimenai. Dem moja wawile zimenai. Na mataska mapile zimenai. Mare kwanza ya pile zimenai. Simasoni mangire zimenai. Dem moja wawile zimenai. Na mataska mapile zimenai. Mare kwanza ya pile zimenai. Zimenai. Zangu zimenai. 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 Zangu zimenai. 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 Zangu zimenai. 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 Zangu zimenai.
Me nimechele na deba. Juwatu ukombele wako maji kama tap.
na kesho niko wax ba venye zime nice itabidi nime flash mdosi aki call back aki anani sio koti niko kando ufa na kelele ya mboki kama ni gori basi kesi badai wow niko cloud 9 wase niko hai sima soni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na matas kama vile zime nice mara kwanza ya vile zime nice sima soni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na matas kama vile
Arika,
Buga miss Billy my story.
Buga miss Billy my story.
Mami uko fine don't worry.
Mami uko fine don't worry.
Buga miss Billy my story.
Buga miss Billy my story.
Mami uko fine don't worry.
Mami uko fine don't worry.
Hakuna noma kuna ngori. Usi jam sana ushike mori. Spend my story.
Buga miss spend my story.
Mami uko fine don't worry.
Mami uko fine don't worry.
Hakuna noma kuna ngori. Usi jam sana ushike mori.
I'm looking fly on like a butterfly. Butterfly. Peruka. Kila fizi yanataka kukukuta. You're so beautiful, my girl.
You're so beautiful.
Lakini unanchanganya, baby.
Oh yeah.
Una machali wengi, friendy.
Friend.
Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda, baby, daily.
Daily.
I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so jealous, ooh, girl.
Buga miss Betty, my story.
Buga miss Betty, my story.
Mami, you go find don't worry.
Na mabaya ni ashutie.
Mosso mi spendi my story. Mosso mi spendi my story. Kila siku kunifanya mdori. Kunifanya mdori.
Mambo ya kudanganya na ya shaishaga zamani.
Kama matuku tuku kupeleteshana. Ndo mapenzi gani?
DJ Dekno.
Bossy, Bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang, 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 hey.
Hey yo, Idris, tell them I'm gonna take the piss. When you step in, step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them all sound like me. They done a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun we. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer, did you shop?
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayy, so when me spitty funny with it, maybe gal get with it. Spitty funny with it, maybe gal get. When me chitty funny with it, maybe gal get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something? Now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If you push that button, my girl, don't bother go and tame it. Want see you broke out and fling it. Want see your body shaking up to the limit. Want see you wild out to wild it to S to the base step.
DJ Arika
Banana, me na ayo bas to na bakana. Hapo nyuma na sidika mana fanana. Mana kila day mana unaitangaza. Kadang Banana, me na ayo bakana. Hapo nyuma na sidika fanana. Mana kila day
DJ Arika
Techno
3560 yada moja mieka brrrr kang
kang Banana, mii na ayo bas tunabakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimejama ngoto. Na yote yopa na lofto na piga koto. San pigwa ra lofto paka na joto.
Banana, mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana,
get no.
My girl just walk in a deso braka ben in a deso ka you wine in a de artist way. Everybody break in a deso she na mind me a deso ka she wine in a de modest way.
My girl just walk in a de place just walk uno wine and bend your back and my girl just walk in a de place just walk. Uno wine and bend your back and
well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place man I feel rain for you. Cause where you wine man I feel scream for you.
So she back it for me right, the girl I put me in a corner. Tough girl fi wine but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl me love the way you got drama.
My girl just walk in a deso rock a bend in a deso. Cause you wine in a the artist way. Everybody break in a deso she not mind me a deso. Cause she wine in a the modest way.
My girl just walk in a the place just walk. Uno wine and bend your back and my girl just walk in a the place just walk. Uno wine and bend your back and
girl you know you mad at them style. Them never can touch you a wine. When you wind up in a the place, your body off state. Everybody can come late. My girl just mother it, body on top of it. Who know just pretty face, come on top of it. Love where you wiggle and a jiggle on top of it. Wine you know wine, me girl flip don't jump on it.
My girl just walk in a deso, rock a bend in a deso. Cause you wine in a the artist way.
Everybody break in a deso, she not mind me a deso. Cause she wine in a the modest way.
My girl just in a the place just walk. Uno wine and bend your back and
DJ Arika.
My girl just walk in a the place just walk.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na kama au na rada mze ya belisha. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kamata.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kongo wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, moro flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingwi kani ngale hata. Christoph Roka dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiti waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa darien uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiti waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jitoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruja miupiga kibantu. Tingalingaling, school bell ring. Na mindo bell ringer, na upeleka na rienga. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo za kuo, chezi kufakuo. Ziko na rien kushinda hata za mama kuo.
Diwa muranga negidi Ketobo, bodi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndapea neneno. Sizi mwaga inje isi majambosho. Mitha bodha dhobodha kitu dhobodhobo. Apa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo ah. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa darien uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it.
Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, chini, katikia. Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, 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 chini.
Dip and wine it,
no.
Dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it.
Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, chini, katikia. Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, chini.
Nataka ucheze na mimi. If you no be down, piga chini ni. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini ni. I'm in a Kenya, Uganda.
Dip and wine it.
Tanzania, Rwanda.
Dip and wine it.
Congo, Nigeria.
Dip and wine it.
Up to Jamaica.
Dip
it all the way to London. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine it. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it. Yeah. Dip. Dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it, dip and wine it.
Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, chini, katikia. Aka chini, chini, tumbukia. Aka chini, chini.
Ooh mama get busy, busy, busy. Ooh mama get busy, busy, busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na kuaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, nadizi. Ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Minapenda rafu. Tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu. Whiny dip, 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 whine.
So much it.
Yeah, let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty
girl, this a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, thick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything mess I you do it gladly.
You pin down a bender. You pin down a bender. You pin down a bender. You pin down a bender.
Mingi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mboko mbaka usoko. Tima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Kwenye wejideba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous miudai. Mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam kukijani ni kupige mabibopo. Pali Instagram, gachatisho na kimboto. Vinyo na wakesa mina penda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Kurugu, kukaba kwa kila
mauru. Kwanga venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Piga fire and dangerous.
DJ Arika
Flasta mena falena je.
It is not in me, girl de my day.
Big bang thing from yesterday.
I gonna come up and daddy and you.
Baby moya rambo na swazi nigga. Kanataka manyaka zino no kaiga. Echizimbi chizimbi ya nachi nigga. Baby, hole mokonda kwa beneka. Feme seme, yo no say yo. No fit why no fit silly. Come to me, stoke money for the billy. Hunde kule, lula na shili. Me come to kick off the money low. And when me get good, me na go bombo club bro pop. Money low, cause when me get good, me na go bombo club bro pop.
Make your body come control it. Make your body come control it. I wanna take you home. Take you home. I wanna take you home. Baby, take you home. Jump up on me, clap it on me. Bring it on me, baby, chavanja. You are for me, you can drive me. Yen se mami, your lies on me.
Why you broke your body now, same it up. Wap a moti magwande, one check it up. One day we munda, one yink it up. If you and them see, we one you know not. Yeah, you mark. Can you drop my tune for me, baby, she want. Yeah, you mark. Drop my tune again, yeah.
Make your body come control.
No.
Kaiko fiti basi buza minyo. Ah, ka imeshika basi wacha finyo. Ah, movie za leo bwana ni manginyo. Ah, from ya maodi na pia mayo. Ah, wakilalisha makula ni wo. Ah, bezi ni vela na ngem ni wrong. Ah, adi mandugu wakuje na pong. Ah, siyo mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siyama yo wanapenda kalongo. Fika peini kupeleke na rada. Ita mangeus muonyeshi nani baba. Kitu ndeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Ah, wanya kweli ni kuonyeshe vifaa. Ah, mpeto sheke yo vile nafa. Ah, namba nani achore figa. Ah, na ako truba na si magiza. Ah, leo si jaba ni magiza. Ah, leo za odi ni maisa. Ah, akichekwa moro iza. Ah, nasikichapu ndashika pizza. Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Itamakula ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah, cha mama. Ah, siya toi
wanapenda kalongo, hiyo story cha baba, cha mama, siyama odi wanapenda kalongo, hiyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mobo ni genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika joi na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Rasa ae.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itamakula ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo.
Yo story cha baba, cha mama, siyama nyo sona penda. Story cha baba, cha mama,
siyama nyo wala penda kalongo. Story cha baba, cha mama, bichwa kipao tunalegalizing. Teka chusra dan kugeta chako. Tunadarua darua apa kandambua.
Watu a big taco, one, two. Get a taco, three, four. A big taco, one, two. Get a taco, three, four. A big taco, one, two. Get a taco, three, four. A big taco.
Ukikatika na haga unawaiwai. Waroro wenye taco wana die die. Vipi safi mangwai tuko high high. Rimore cheki vile pungi mesimama. Niko bridge, niko on samahani. Mbichwa kibao, tokea jogizani. Ziwake sana tu, dare hama fine team. Zikishika unawai mshikaji. Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi. Meditation, marinating reformation. Cheki vile wanambao kia tumbati. Mamdemu wanawai mkondikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Tingi tingi cheki siyana fiti fiti. Biggy biggy wanabam biggy biggy.
Aki switch in na kusha kijiti.
One, two. Get a taco, three, four, a big taco, one, two. Get a taco, three, four, a big taco, one, two. Get a taco, three, four, a big taco, one, two. Get a taco, three, four, a big taco.
They say I'm getting money, talk to devil, my Bugatti. They say I'm getting money, jun shamba ya di Ferrari. Misi kondani yani.
Akicho coach rada gani.
Siku izi masomo stress. Labda tsome tai chi. Walai madem itu andandu. Uwa fiti tangriti. Nairobi akuna manzi ya bure. Labda dos na BBC. Rap yako mistambui. Kanya Kenya u Dubai. I game nilianza mi. Weitha poka zamani.
One, two. Get a taco, three, four, a big taco, one, two. Get a taco, three, four, a big taco, one, two. Get a taco, three, four, a big taco, one,
Ochimbula, DJ Arika,
Aluta. Pate best na ma boys tumechill, tunakata mizinga, Aluta. Na madem wakikam na wana tunakuanga girimba Aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola Aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza Aluta.
Ati fomzi ukam ni Aluta. Ati riang za punyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge usupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Lenda store ndio ni kuchome kibona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kueke bendi. Bashi kwa fine juwi ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Ngeus ako jabana na dice juwi friend kiss.
Pate best na ma boys tumechill. Tunakata mizinga Aluta. Na ma name wakikam na wana tunakuanga girimba Aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola Aluta. Tuko jing na ma jam na ma fans wakubezwa na zoza Aluta. Aluta, Aluta. Lompaka Aluta, Aluta, Aluta. Zimishika Aluta, Aluta, Aluta. Lompaka Aluta, Aluta, Aluta. zimeshika aluta.
Oya washa tu kibanzi lipuke kasadam. Ticho nyanya tuna gang tuna kaka Taliban. Mwiteka ni fan pewe cake tuna jag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Switch position kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Father give me permission. Call polisan tajipata Aga Khan. Mina damu eliva kan kunitako liharam. Shoot to the sun si lazimu kwe na gun. Fanya sele uko young chore story za makwang. Stick to the plan niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam. Kani bajo nita kam.
Yes, Kadunda.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma dem oki kam na na tunakwanga girimba aluta. Na ma wete te boss utabaki umelola aluta. Tuko jinga ma jam na ma fans wakupelwa na zozo. Aluta, aluta, nombaka aluta.
Free kama nyonde jia he wa niko free dhambi nilisamehe wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi hakuna roadblock njia pe wa the lord is my shepherd niko free kama ngombe za mtaani wake na kula pepa sijali kumekauka hakuna majani jasho na chia pepa atu sweat tukiona mtiani si baba metu shepa zikitona hizo ndizo zina panic. Kuna venye nadai nidu nidu kitu
moja
kini yangu mwili yangu iku sifu
oja from Monday to Monday nasikia niko free oja salvation ya jaja nasikia niko free oja rich space analyze shall people be free.
If hard work pays, show me a rich donkey. Yeah. By the way, kwake misi toki. Yeah. Nashindaga indoors, nafunga my windows. Baba praise, paka kili nonki.
Nam siki siki, nam siki siki.
Good night.
Alam siki siki, lam siki siki.
Kawelewe.
I'm shiki shiki, I'm shiki shiki.
Jesus running.
Ma siti siti, ma siti siti. Yani nasema, yani nasema, we know everything, he's in my joke. I gotta say that. I gotta say that for his in my team wearing your coach. Yes. Akuna venye venye neza think me ni toro. Okay. Napena venye. Napena venye venye meni shika na feel. Okay.
Ay, 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 ay.
Oh, yeah. Ay, 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 ay.
Arika,
everywhere I go, everywhere I go. Yanziye buru buru Hamza inako. Yanziye buru buru Hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Everywhere I go, everywhere I go. Yanziye buru buru Hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Ojui wanna mess na ule msichana hardcore.
These streets we bande. Give them another ghetto ande. Skim skim we bande. Give them another ghetto ande. Sim, 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 sim
nyoe. Akili nywele sina taban kikoe. They want to spoil, they plot and ploy. Give them kicks me die, punchlines ki floy. Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kikoe. Labda tuko fair ya captain na boy. These streets we bande, yeah. Anada keta, anada another ghetto ande, stim stim zipande, another ghetto ande, stim 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 zipande, stim 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 zipande, stim 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 zipande, stim 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 zipande, stim 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 zipande,
DJ Dekno,
wa bebe, skilo. Wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Uko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hi kwa vuva na rai. Kwa
beba wa lai, kwa mbili zinazai. Kimada sema hi kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia.
That girl, she a bad and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza, hey.
Wabebe, stilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, stilo. Wabebe, wasikia.
Boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, apana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo, mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but me hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but me hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but me hustler.
They want a million dollar,
boy child,
a million dollar,
boy child.
Yo.
Yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you miza roho? Boy child. Yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you miza roho?
Oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana.
Junataka kuishi life ipi sana, but life yako imeja tumalana. Kila kitu nafanyanga ina maswara, njoki njeri sheri kesho kona Sara. Nasikiadi umekunja mama Sara, unajenga dola kini unenda Sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollar.
Yes.
They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar. Boy child, yeah yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you be the roho?
DJ Arika,
Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Kijana tari misi the langi kwa Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila. Wacha chumila lindani. Breed Boondocks Gang. Shido kubinda Supreme Soka. Wacha chumila lindani. 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 Kijana tari misi lalangi kwa kazi. Stamina mini na yoka ya jini. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani.
Wacha chumila lindani. Nateka ngeu swagedho ama wendani. Chape ilale wela lisha uko ndani. Tangu rem squeezy mkoba ni wengi. Tangu wen squeezy mamblina ni wengi. Tangu lolo squeezy uamblambes ni wengi. Tesa joyo turiki shenzi. Hadai lolo ya nataka chuchu. Hadai kudarua ya nataka munju. Free banton ya nataka buju. Penda yeye kwa sana majuju. Nilie ndani mangeus madudu.
Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani.
Ruma hazi tatibido penda nginyo. Nisemi aradi nikichapa sinikifu. Na mihodari niwi chapaga na finyo. Na hapa naisi mademu penda fimo. Akwanza ngoje amefika kijani. Njato siya nataku tadani amebeba meli. Na mpiga luga sunajua yani ngeli. Tunde siyo punde tusharuga kwenye bed. Oh lord, oh Jesus, oh breeder. Niwitwa zadi sazide na shugulika. Niwaga rapa na leo nmeba delisha. Na leta vibes old school kaza isa. Na magizani ndo bado miuza madipa. So if I'm on it I promise na leta fever. Iki shingoni I'm sorry iki umeza. Na hudi tena na tena siki kuficha.
Wacha chumila lindani. Wacha chumila lindani.
No.
Beep, you got the keys to my Jeep. This is speaker sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Busy, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer, kusirereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusirereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita tona watiaji, nikisirereka. napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my team. Look at sana mrembo gini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Ski, 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 ski. Accelerator, speedometer. Accelerator, speedometer. Accelerator, speedometer.
DJ Arika.
Me, can you beat na ua? Me, can you shash na jua? Me, can you vajonya ndua? Can you sape na fua? Kau juu utajua. Me, can you beat na ua? Me, can you shash na jua? Me, can you vajonya ndua? Can you sape na fua? Kau juu utajua.
Yeah, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi siria. Chumwa narudi bila chupi au sindila. Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra fetishash. Chain, chain, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, water go and deep. Na wadigida waroro wakitikita.
Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Naiwake, 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 naiwake.
Sina pressure kani manzi amebeba. Kani miti itabidi nimesareketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina chuma ineza lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Dunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenito wa Kenya mo anaishika shika. Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha. Yo.
Naiwake 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 Naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I'm with a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. Nice and lovely, sweet. Nice and lovely, sweet. Yeah, she's a girl for me.
No.
Compact Records. Pudo.
Become another one day.
I win
another one day.
Magic Ender on the beat. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool that I'm going out with a girl like you. When you see na mambo, you know that too. We see when I worry, you know I got you.
You know you are running with a champion. Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see you go pe Caribbean, back it. I love it when my baby me and you wear my sheet up. Na pilo me di beba apo nyuma wine it up. Zuko me ni shuka bana leta kasheshe nyingi mi waga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadai ya endi. Anadai anahari kunimari, lakini anadai dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari, anadai nitoe kitu ya mshuari.
We on fire, nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Yeah, yeah. She's on fire. Oh yeah.
Jackie, ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Na kikuliza ni nani ulikuwa busy wakisha. Basi njirani ukukanda ulikuwa busy wakisha. Na isha mezikuta kwa sana leo amezi wakisha. Jo nikubaya moyo ngori nikumatisha. Nikumatisha. Nikumatisha design bila kupatisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Kuma piga look kwa msafi jume tumatisha. Kukona kamutu nkazuri na kame matisha. Mambo kufanya biriganya bado umematisha eh. Naka ngoma kengine kana ito matisha. Ini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha eh. Ini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinyare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha eh. Zuneza chizi kikimbiza mbuzi ngozi na kato. Sili kumatisha pako lamba lolo isha tubo. Kujes kema morio flani opari wametoka dago. Fame kam na ingine mbaya unaske blina dunda bro yo jaki. Ini lembaya muli kwa mkiongoche. Nilisikia mkionge ikabakini kwa letea ini. Ile biti kona kika disnea ini. Biti kiwa na yo hadi mambo nda wapea ini. Ile ya mafuag songu kwa gotea kuwa show. Bado niko seti mini lipotea ini. Ile ya jeshi kumatisha. Jeshi choza chini na bado piojo kumatisha. Jeshi reke zagi mabata bado ziwakisha. Kwa zekyo damasha apondo sazi zimati. Ini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na diri. Ini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki
DJ Arika.
Zimenishika. Mali mefika zimenishika. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki zimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki kimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho washaki, nyokende chain, nikivute kinge. Adiko brain, nikitamuki. Sayarei, nikiki. Adiko vein, ati washaki. Nyokende chain, nikivute kinge. Adiko brain, nikitamuki. Sayarei ni kiki hadiko vein kunifanya mara mingi nikohoa. Kwa kifua mukivuta na mamori wangu wote swa napenda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuina dizi na fatu ziende. Ziki kama
tuzivute zote ka chaki zimenishika yo mali mefika zimenishika yo niki zimenishika yo chaki mali mefika zimenishika yo yo zimenishika yo niki kohoa yon dalili ya kunyongo pitisha mori utaitisha ni kubwa sana ivisha macho zikuwe red macho nyanya na sisema kweli ukiulizo unasema pana ti niki umevuta unasema pana maybe pengine kweni mori mnajuana si kuna watu wakajua mneza kosana I mekubalika weki bado mchana kikush kipas kwanza kita mkarasa kumezo ya joe mutasikia ni koko france unajoko smartini umedunga maklaks uneza vapans choka mbiyo ruka pans ati zimenishika yo mali mefika zimenishika yo zimenishika yo
music we making it touch your soul take you to a place you never been before
Africa tunaikamia tu mosmos bana I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner
Techno
Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise na kuna era sitesi napenda album ya chronic nyuma yangu na jeshi nomba niende mbali wanakungojea udedi waende wagawe mali I'm currently not in a position to kill poverty sina kitu kwa mpesa usini hale please natafuta kitu in many different currencies black check disease wife akidai shopping twende overseas meka mna gari kubwa let me show my kids nazia kajui ya meza wone emblem dadinya she's skin dio stima wacha Ken Jenani
keep talking Kila dogi kona siku yake Napaka maisha tisa ni unfair Kila siku kiamka amka na asante Fry ele ukonayo acha kujikompea Ule na mingi ndo naongeze watu yake Kwa mtu alise manga eti mini don't care Keep talking, keep talking
Siku sako, nika ku spot na wenzako Wachana na wao, lakini we Sumebeba siyo vako Nani kama siyo zako 07 gani mami, niko ndani mami na Yani na, nani mgani Back to you, natupa macho hapa kule Mi uchafu wa meza, ambia waiter apanguze Ni hujoin, vile unakafiki kwa kiki Na ujue, niko na keys to the city Ni ukweli Siko maji, siko tipsy
I say, kula vako I say, kula vako Hola, vako I say, kula vako I say, kula vako Hola, vako
Cheza chini buda Kula vako buda Kale kade mkajana leo nataka kukakuta Leo siku nataka kumfunza kama sutra Chali yake kule vako Asha rushwa Osi manzi yako Ni mali ya uma Ni manzi yako peke yako akiwa kwako Akitoka inje Ni mali yetu
Sokula vako
Huku Nairobi tunapenda weekend Tunapati kila siku hadi wiki event Tunaweza kunwa crazy Bunda on
20 Sato tuko club na Sunday tuko kanisa Tunaluka frozo lakini so is a preacher Najua kuna watu nime offend Lakini vitu zi uhape na siwezi pretend So kula vako
Kula vako I say kula vako Kula vako